Lord, please hear my prayer. I cannot do this alone. Please give me the strength.
Nkulunkulu ithemba wena ngiyathela. Senivuka nginezinye zemehlweni ngisama ukumamatheka kodwa inhliziyo yami buhlungu abantu bayanguza uzophumelela nini kodwa wena kuphela owazi izinhlungu zami kayesi esikoleni azidela ngenxaye kusasa ngikholela ukuthi education izongivulela Gine diploma to degree on honors kodwa namanje ukumsebenzi